ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Ni ya muri isanga yihariye ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobera ya kudeta yo muri 73 yatangiye mu ijoro rya kanariki ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu bavutse icyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo aherekanwe nta gihamya. Nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumije. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego no kuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere nsabe mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi guhikaze mwebwe mwese mukurikira ijwi rya Amerika mu kiganiro gisesengura amateka. Iki ni ikiganiro cya gatatu kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973. Mu kiganiro cya mbere twibanze ku byabaye mu ijoro ry'itariki ya kane ishyiri ya gatanu. Iyi niyo izwi nka kudeta yo ku wa gatanu Nyakanga umwaka w'1973 yakuyeho uwari perezida w'u Rwanda Gerigori Kayibanda agasimburwa na General Major Juvenal Habyarimana. Icya kabiri tuvuga ku ifatwa n'ifungwa rya bamwe mu banyapolitiki ba hafi bakoranaga na Kayibanda. Dukurikije abatwandikiye n'ukuntu ibiganiro byagiye bihererekanwa ku mbuga mpuzambaga, byatweretse ko mwabishimye. Hari benshi muri mwe mwatanzeho ibitekerezo, muratwandikira, muraduhamagara, mudufasha gucukumbura ku bindi bintu mwumvaga bikenewe gusobanuka. Byose tuzabizirikana kandi tuzakomeza gucukumbura kubera ko abenshi mwanditse mu buryo bunyuranye. Twanze guhita dukomeza ibiganiro uko twabiteganyaga, duhitamo kubanza kugaruka ku bitekerezo byanyu. Niyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi tugiharira hanini ibitekerezo byanyu. Abatwandikiye cyangwa se bakaduhamagara bisanga kandi bifuza ko dusangira ijambo, baratanga ibitekerezo byabo ku byavuzwe ku mugoroba w'itariki ya kane 73.
Sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ari perezida wa Repubulika ahamaga shefu wa Eta Majoro minisitiri w'ingabo ari Habyarimana icyo gihe, wakumva adashaka kumwita.
Abibaza aho General Major Juvenal Habyarimana yiriwe n'icyo yiriwe akora.
Biriwe mu kigo cy'i Kigali bari babiteguye, kandi uwo munsi abo bahuye kudeta yari ihari mu kwezi kwa gatanu rimwe hari kudeta yari yateguwe, niko byavuzwe bukeye kandi iyo kudeta gasake yari irimo.
Imitegurire y'iriya kudeta,
Munyandekwe baramuhamagaye, we noneho we Munyandekwe arahunga, bamuzanye bamukubise ndetse banamuciye n'ugutwi.
Abana b'abanyapolitiki barakomeza kutubwira uko ababyeyi babo bafashwe.
Batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana. Kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe mu ijoro ryo kwa kane ishyura gatanu Nyakanga. Kuva icyo gihe ntiyongeye kugaruka.
Colonel Laurent Serubuga wari nimero ya kabiri kuri General Major Juvenal Habyarimana, atubwire uko bafatwaga.
Ukuntu procureur yageze aho akarekaniza inda akaba ari utegeka prizo icunga abo banyuru, nicyo njyewe ntumvise.
Abambere bishwe mu mpera z'umwaka wa 73.
sinageze mu rukiko yavuze ko adashobora kuburana ububanza rwe hatari Perezida Habyarimana na Protezi Igihanyirazo.
J'étais préfet icyo gihe haruhengeri ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo ni mukuri iki cyangwa ni mungu reka ibingibi yavugaga ko bamutumye ko bigeze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe uko ubanza rwari ruteye.
Uwo yari Kote Zigiranyirajo wari prefe wa Ruhengeri akaba na muramu wa Yuvenali Habyarimana.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kubakomeje kutwumva ni radio Ijwi ry'Amerika nkuko nabibasezeranije. Reka duhe urubuga abatanze ibitekerezo ku biganiro bibiri byahise. Turahera kuri Colonel BM Balthazar Ndengeyinka mu mwaka w'1973 yari sous-officier arangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ubatuye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aratanga igitekerezo ku byo Colonel Atanaje Gashake yavuze mu kiganiro cyambere. Kone ndenge inka kaje neza ku Ijwi rya Amerika.
Je navuga ko ubundi ari kapitene dusomene nta nubwo yagombaga kuva aho ngaho mu kigo yashobora no kuba umuntu ariko kuhanyura akavuga ko aho agiye ko agiye gushaka Habyarimana akamubwira ngo ni Kanombe atora ati niwe rigere kapitene aho mu kigo. Je navuga yuko yari ko ari mu kigo iyo kumujyana ni Kanombe atabishaka namwumvisemo n'ubwoba ko akeka kuba yarafashwe ku buryo weza no kunyura kwa Habyarimana aho yagira ngo amwereke ko hari ikibazo. Ibyo ntibishoboka rwose ibyo biriwe mu kigo biriwe i Kigali bari babiteguye ku giti cyanjye. Kandi uwo munsi ntabwo ari wo bavuye ku kudesa yari ihari mu kwezi kwa gatanu rodi bine tumwe hari kudesa yari yateguwe niko byavuzwe bukeye kandi iyo kudesa Gashake yari ayirimo yari ishingiye kuri imiti ya Gashake yari iBugesera yagombaga ngo kuziga kwa kudeta barayitangiriye ku buryo kuva icyo gihe umwuka wa kudeta wawubaye
ku buryo kuri wowe ntabwo ari ibintu byagwiririye Habyarimana nk'uko abivuga.
Ntabwo byamugwiririye kubona ko nta na incida yabaye ntaho barafite isasu ngo ubone ko harimo ikosa harimo igihunga cy'ubwoba cyo kwihuta ku muntu utateguye. Ntabwo ari byo uyu muntu wese yari azi ahari bari bazi umuntu wayifunguza uzahamaga kezarumwe ntamushyikari w'induga wafashe ku mbunda bose bari barababarebaga ubanza bakazikwima bakamufata ku ruhande undi akaza bakayimuha gutyo kandi ntayemerewe mirimo. Njye ni ukubeshya kudeta kuri twe guhera atiriwe kubera ko bigaragara ko za mitasiyo z'abaofisi bo muri iyo minsi bagiye bakuruha abanyinduga bakabigizayo kuri komandoma abakiga bakabazana. Natanga urugero kuri i Kanombe ikigo cyayoborwa na Majoro Simba yari umunyagikongoro abari bamukurikiye ni babiri ni Rwigamba w'umunyacyangugu na Maniraguha w'umunyaruhengeri. Rero Rwigamba w'umunyacyangugu bigaragara ko atarimo kuko bamuha imitasiyo nkumva atariki yegereye bigara. Rero Simba na Maniraguha Simba baramuhamagaje muri Etat Major asigara noneho Maniraguha. Maniraguha yari muri dare kuko niwe watanze amategeko ku basirikare bose b'i Kanombe. Igihe rero Rwigamba atari bamuha imitasiyo yari kuba yenda badashaka ko bimenyetse atari mu neza. Kandi kudeta irangiye Rwigamba bisaba kumugarura bamujyana muri perezidante ngo ni porotokole iki ntabwo byagaragaye ko Rwigamba yabonye imitasi cyangwa kandi yarayibonye. Ikindi ni PM kompanyi PM kompanyi PM yatayorwaga n'umuzungu umubiri witwa Omar Dibwa wari umwungirije yari musonera Colonel yari suriye tuno icyo gihe logikuma ku bisanzwe rusone ni bagomba kumusigariraho aho kugira ngo bamuhere umize bayiha bagusura kapiteni bagusura kandi afite indi mitategeka ya kumanya i Kigali nubwo ngo bategetse kompanyi peri na komanda ya Kigali kandi ubundi atari byo. Kandi koko kudeta irangiye mu matariki ya munani yabonye bimunaniye musonera musubiza komandoma ya PM ariko kudeta yarangiye ukabona ko batashaka bamusonera akomanda barimo gukora kudeta. jereo alivuga yuko ya tegu
nagushimiye cyane kuba kakanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze, urakoze nawe.
Tukiri ku byo Colonel Ndengeyinka yavugaga mu kanya yerekana ko kudeta yateguwe, uwategekaga i Kankanombe ni Colonel Aloyse Simba, ari mu badufasha kwandika no kumvikanisha amateka kuri iyi ngingo. Colonel Simba, mwumvise Ndengeyinka ibyo avuga byabaye mu kigo mwayoboraga, murabyibuka?
Ndabyibuka, asigaye Imana iraguha, ariko kugamba ajya kugenda numva harabaye imitation ampere general mbere yuko bariya bakwa kukora abantu babonye imitation kubera yatangwe na perezida wa repubulika, bariya bari bafite amagarade ya bamajondo ba koloneli bo muri iyo promotion, uretse jyewe na Munyandekwe Ndarurashya, bariya bandi bagiye mu byayi n'abandi ni perezida wa repubulika ya deside kugira ngo bajye aho ngaho. Nta nukare Habyarimana nyuma yaho nyine abo bantu baragarutse imitasi yabaye jenerali avaka barukwigamba na rwigamba agenda hari n'ubu hari n'abandi bamunyuza mitasiyo uretse iwanjye ni Kigali byarabaye n'ahandi.
None ngiye kubabaza ikibazo, munyemerere ntibabaze kubera ko mu kubaka amateka dukeneye ukuri ku bintu bimwe na bimwe. Iyo mushubije amaso inyuma, hari abavuga yuko uwo munsi wa kudeta yuko mutari mu kigo mwayoboraga, kwa ahubwo mwashoboraga kuba mwari mwafunzwe kugira ngo mutaza kubarwanya, mwari hehe muri iryo joro?
Kayibanda yari yavuze ngo bashaka gukora kudeta ntibayikore, bamamagaye muri iryo joro. Natekereje impamvu bamamagara muri iryo joro apareyere, kandi nsaga kuvuga ngo jenerali arashaka numva nanjye nari umusirikari, ntabwo nari umuntu demandre valero. Natekereje ko bishoboka kuba ari kudeta, ariko ntabwo nabonye nabwo nabwiye umugore wanjye numva ngiye kuba kudeta, arambwije ntibakwica se ndamubwira ngo kugira ngo banyice ndi nk'intura mu rubingo, nagenda nkajya kubona nabo abategetsi ibyo bategeka, ndemera ibyo ngibyo ari uko sinshaka kugira ngo bazanase nahunze. Bari kundira Munyandekwe, Munyandekwe baramuhamagaye, we noneho we Munyandekwe arahunga, bamuzanye bamukubise ndetse banamuciye n'ugutwi, bamukomerekeje Jomedire, hanyuma turamuvuza. Nicyo gituma tuvuga ngo ikudeta Habyarimana wayikoze kuko nta n'umwe muntu wari uhari muri ibyo bintu byabaye, nta n'umwe nase rubuga ubwe wari sebutamajoro wari wari utuye Kigali, ntabwo yampamagaye, ni n'abagize sebutamajoro ajoye apure ntabwo yari yabavuga ko bamuhamagaye.
Hanyuma Munyandekwe mumaze kumuvuza mumushyira mu bakamarade?
Yego, niko byagenze nyine, twaramusinyishije n'abandi bose pratike umunani twese twasinye kosiyoni bwa Habyarimana yakoze, kuko ntabwo nta n'umwe wari wabigiyemo. Ariko hari abaje rurandama n'abariya bari Cyangugu cyangwa bari Igisenyi, ubwo buri muntu yaraza akabonana nawe akajya kwicara ahantu, hanyuma noneho aza gukora inama asambura twese turi hamwe. Ngo habaye za mitasiyo ahubwo muri juin baratanze za mitasiyo nk'uko nguwo abivuga Ndengeyinka, rero ndabona gukora ibintu bisanzwe mu Maniraguha niwo wasimbuye ya Veti Maniraguha n'uwo mu Ruhengeri. Nubwa mbere birori ya niyo kudeta ko bari bigamba babonye za mitasiyo, ntabwo bayiteguye uko ntabwo numva ko tonero mba ntabwo nayiteguye, sinzuko ari n'undi wayiteguye.
Ni ukuvuga yuko mwayiyitiriye rero?
Ni yo ni kujya mu cyari ni kujya kubona
Colonel Simba ndagushimiye cyane kubwaka kanya wongeye guhijwa rya America. Tugaruke gato ku byo Colonel Atanaje Gashake wari komanda wa Bataillon de Reconnaissance ni 73 yavuze ijambo turariha Alexi Wayezu umwe mu batwumva ukurikirana cyane ijwi rya America nta wundi mwirondoro yaduhaye atuye mu Bwongereza. Alexi Wayezu, kaze neza ku ijwi rya America.
Igitekerezo cyane kibazo mbaza ku byerekeranye n'ikiganiro cya mbere cyahise, aho mwabajije Gasake uko Habyarimana ari ntaje kumushaka Kanombe, ahubwo yavuze ko agiye kumushaka aho yari ari ahandi hantu direkto mahitamus amubona. Ariko mbere gato umudamu we yari yavuze ko abantu baje kumushaka abandi nyuma y'uko agarutse avuye ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we, asanga umudamu we yatetse amubwira ko biri bamushaka, arafungura ajya kwiryamira kuko ntiyashakaga no kubyuka. Nkasanga icyago cyane nkasanga aho bavuga ko nta batari bazi byari birimo kuba nta ruhare bari bafitemo, sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ariyo perezida wa Repubulika ahamaga shefu wa eta majoro minisitiri w'ingabo ariyo Habyarimana icyo gihe, wakumva adashaka kumwita, yamenye ko uwo munsi yari wamushakisha akumva adashaka kumwita nk'uko damu ye yabivuze. No kuba yaramenye aho minisitiri w'ingabo ari, abandi bari bamubuze, ubwabyo bigaragaza ko afite amakuru arenze ayo yatanze. Numva yarakwiye kudusobanurira birenzeho.
Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, namwe ndabashimiye.
Sinshidikanya ko mu bakurikiranira hafi ikiganiro muri Sanga hari abakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakaburirwa irengero, nanone birumvikana ko tutabasha guha bose ijambo. Muri aka kanya ndifuza guha ijambo Albert Bizindori, ni umwana wa Ludovico Bizindori wari umuyobozi w'ikigo cya Onako, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Albert Bizindori atwaje ijambo bagenzi be, ikaze kuri radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nibutse yuko uri umuvugizi w'abana bakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakicwa nyuma ya coup d'etat yo muri 73, nyuma y'ibi biganiro bibiri biheruka kumvikanira ku Ijwi rya Amerika. Urabivugaho iki?
Mbo ikintu cya mbere mbivugaho bwana Veniste no gushimira uko imwe mu ntego zacu byari uko bivugwa ko bitagumya gucecekwa, kuko kuri twebwe kubiceceka byari uburyo bwo kubica bwa kabiri. Ibyishimo byacu bya mbere ni uko bibasha kuvugwa kandi mu babivuga akaba arimo n'ababigizemo uruhare. Ibyo nabyo biri imbere mu bidushimisha ko nabo babasha kuvuga. Ni byiza, ibyo turabyishimiye, ariko dufite inkingi mira kubera ko dusanga hari ibibazo byinshi kibura ibisubizo, cyangwa se tugasanga hari ibintu nabyo bivugwa mu buryo usanga bisa nk'aho tutabyita ukuri neza neza ku bwacu.
Twanabivuze dutangira kino kiganiro, Ijwi rya Amerika ryashatse guha Abanyarwanda urubuga kugira ngo bashire iyo ngingimira ngaho rwose imareye agahinda.
Mbo murakoze Veniste. Mbo ndahera ku byavuzwe bijyanye n'ijoro ry'uwa kane rishyirwa gatanu Nyakanga. Ikintu ibibazo umuntu yibaza ni ukurikije ibyo Colonel Serubuga avuga, ukurikije ibyo Capitaine Gasake nawe avuga, muri iryo joro habaye iki koko? Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo mbese cya mbere nibaza, Perezida Habyarimana yahamagaye umunsi wose uyu munsi wa kane Nyakanga. Ikibazo cya mbere twibajije twebwe ni nka minisitiri w'ingabo, ese ni ukubera iki Perezida wa Repubulika amuhamagara akirirwa umunsi wose atamwitabye, ndetse yanataha umufasha we yamubwira ko yahamagawe ntiyitabe? Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bidasobanutse na gato. Voilà, donc icyo ni cyo kibazo cya mbere twibaza. Noneho ikibazo cya kabiri, yagiyeyo aritabye. Uko rero twe tubyumva mu buryo butandukanye. Bamwe bakubwira ko yageze agasanga abantu bicaye muri salon, ibyo Colonel Serubuga yatubwiye, yasanga abantu bicaye muri salon ariko nanone wakumva ibyo mugenzi we Sebatware nawe uvuga ko yabibwiwe na Perezida Habyarimana avuga wo kubwira ko Perezida Habyarimana yagarukiye ku muryango ngo yarebye akabonamo abantu bakibukanka noneho we agahita yisubirirayo. Icyo ni cyo kimwe bimaze twibaza, umuntu ashobora no kukibaza akurikije ibindi byinshi yagiye yumva, ariko ahangaha wenda bizagira igihe cyabyo.
Hari ibyo abantu bavuze bikwiye gufasha Abanyarwanda gutekereza no kugira ngo babone ibisubizo. Ngira ngo wumvise nibyo Nkezabera yavuze, avuga neza yuko Habyarimana yabibwire yuko nta sasu ryavuzwe. Ibyo ngibyo rero ni ibintu numva ikibazo cyarabonetse kandi cyaragaragaye, ntago twabibaza ababivuze ku gutanga ibisubizo kubera ko ibyo bavugaga barabivugaga. Ahubwo reka nkubaze ariko duhite dukomeza rahita usubirana ijambo, mwebwe nk'abo bana mwiryo mwicaye muvuga kuri iryo joro ry'uwa gatanu, abo bana ba Kayibanda bari bahari bababwiye ko byagenze gute? Nibutse yuko nawe papa wawe yagiye muri abo bantu bafashwe, ariko mwamenye iki kuri iryo joro kuryo avuga uti twebwe tuzi neza yuko byagenze ukundi?
Bo ibyo mvuga ntabwo biragenda muri bibisobanura ko byagenze ukundi. Ubwo ndakubwira ibyatubayeho ku giti cyacu, ikintu nzi nabonye nk'umwana mutoya ni uko ku tariki ya kane umunsi wose hari abantu bakomeje kuza mu rugo. Ku itariki ya gatanu umubyeyi wanjye Ludoviko Bizindori yagombaga kujya mu ruzinduko ku mahanga, yagombaga gufata indege mu gitondo kare ku itariki ya gatanu Nyakanga akajya muri misiyo yagombaga kumaramo ibyumweru birenze bibiri mu bihugu by'i Burayi. Uwo munsi abantu baje kumureba inshuro nyinshi, n'ubu ngubu ndakibaza nagerageje no kubaza icyo kibazo umukecuru wanjye nta gisubizo yakimpereye, abo bantu baje inshuro nyinshi kubera iki?
Abo bantu ni abasirikari, ni abasivile, abo bantu ni abaki?
Bari abasivile ariko bakaba abantu ntigeze mbona mu rugo rwacu na rimwe, utavuga ko ari inshuti ze zamusuraga. Hanyuma umubyeyi wacu yatashye yaje gutaha mu masaha ya saa tatu z'ijoro arirambika araruhuka. Hanyuma hari mu gicuku kinishye twumva inzugi bari kuzikubita, bakubita inzugi. Mukuru wanjye Robert arabyuka ngo ajye kubakingurira, aho papa yari mu cyumba aramubuza aramubwira wikingura. Robert asubira kuryama, hanyuma tugumya kumva urwo rusaku, ubwo ntabwo twongeye gusinzira kuko twari dufite ubwoba. Ariko haza kugera igihe tubona urwo rusaku rurahagaze, umuzehe arabyuka arebera mu madirishya agira gute n'iki, asa nk'ubaye rasure arasohoka afata imodoka aragenda. Yagiye hehe? Ibyo nkubwira n'ibyo numvise, batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana. Kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe kuri tariki ya gatanu mu ijoro ryo kwa kane rishyiro ya gatanu Nyakanga. Kuva icyo gihe ntiyongeye kugaruka.
Ntabwo wigeze umenya impamvu yagiye kwa Bizimana muri iryo joro kandi yari amaze kugira ubwoba? Mbese abo bantu bakomangaga baje kumuhamagara, bakomangaga se baje kumugirira nabi, ntabwo wigeze umenya impamvu yafashe icyemezo cyo kuva iwe akajya kwa Bizimana?
Ikintu ntekereza ni uko Bizimana yari umusirikare, bakeneye kumenya amakuru ku muntu w'umusirikare, ku muntu uzi ushobora kuba yabasobanurira impamvu ariyo muvuma y'abasirikare. Icyo ni iki cya mbere. Icya kabiri, abantu babwizanyije ukuri muri Kigali mu nzego z'ubutegetsi yari amazemo igihe kinini arimo umwuka mubi ujyana kuri kudeta, ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko hari hagiye haribo abantu bari mu dutsiko runaka, abantu bafite abo bisanzuraho, abo baganiraho, abo bishyikiraho, abo bumva bari kumwe. Nkaba ntekereza ko umubyeyi wanjye Bizimana yari umuntu barakiriho hasire paraporo ya situasiyo yari iri mu gihugu, akavuga ati reka tujyeyo n'ibyo n'icyaba cyose turi kwa Bizimana. Ndaba ndi kwa Bizimana ndibwira ko ashobora kuba yaranatekerezaga ko n'abandi bariyo cyangwa yabimenye. Ibyo byose telefone zarakoraga, ndavuga telefone zo mu rugo, warangiye nuko mbibona.
Nyine umuntu yakwibaza ati ko telefone zakoraga kubera icyo atatelefonye Bizimana ngo amubaze amakuru ko ameze, anamubwira ati bigenze gute? Kuki umuntu agomba gufata imodoka agasohoka mu ijoro atari n'umusirikare, yari umusivili?
Impamvu nge numva isobanutse, iyo telefone wayifata ukabaza uko ibintu bimeze. Ariko muri icyo gihe cy'ubwoba cyo kumva uri udafite sekurite yawe, ngira ngo ikintu cya mbere wumva ukeneye gukora ni ukuba uri kumwe n'abantu bizeye, wumva ufitiye icyizere kurusha kuri wenyine, ngira ngo kuba kumwe n'abandi bumvaga bibatiza ingufu cyangwa se bishobora kugira icyo byabafasha kugeraho.
Nkuko twabisezeranije abumva ijwi ry'Amerika, kino kiganiro kiribanda ku ifatwa n'ifunga ry'abo banyapolitiki, ariko kubera ko twabanje guha urubuga abafite icyo bavuga ku biganiro byacu bya mbere, ni nacyo Albert Bizindori yaziyeho kugira ngo agire icyo avuga. Ariko Albert, kubera ko ugihari, nagira ngo ukomoze gato ku ifatwa n'ifungwa, kubera yuko wambwiraga yuko umubyeyi wawe kuva yagenda kuri iyo tariki ya gatanu nijoro atongiye kugaruka, urugendo yari afite rwo kujya hanze y'igihugu i Burayi n'ahandi ntiyarukoze. Hari akanunu mwigeze mumenya kaho yafungiwe nuko byamugendekeye, hanyuma turangiriza aho ngaho, ariko ndifuza ko wagira icyo ubimbwiraho.
Icyo kuvuga kirari, kandi icyo kiri bwumvishe nuko mu by'ukuri bariya abantu bafatwa bwa mbere bagifatwa ku itariki ya gatanu Nyakanga, hagomba kuba nta mugambi wo kubica wari uriho. Umugambi wo kubica waraje nyuma. Ndasobanura impamvu zabyo. Umubyeyi wacu yafungiwe ku Gisenyi, mu myaka ya mbere yafungiwe ku Gisenyi. Muri icyo gihe yarafungiwe ku Gisenyi hakaba hari muramu we, ni ukuvuga umugabo wamushikiwe, wari ukuriye ibitaro byo ku Gisenyi. Mu byumweru cyangwa mu mezi ya mbere, ntabwo navuga igihe byamaze, yahawe uburenganzira bwo kumugemurira. Yaramugemuriraga akarya ibiryo bivuye ngo kwa muganga, ndetse n'ikimenyimenyi sogokuru wacu, ni ukuvuga umubyeyi we w'umugabo umubyara, yabashije kumubona. Yafashe urugendo ava aho yari atuyeho turi twese icyo gihe muri komini ya Nyakabanda ajya ku Gisenyi, abasha kumubona. Ndetse n'icyo gihe papa yandikira umukecuru ibaruwa, ahantu yamubwiraga ko aho bari nyine ni gereza, amubwira ubuzima bukomeye bwa gereza, anamubwira ati ndamutse nsohotse muri ibi bintu, ikintu cyitwa politiki kwa heri, ntabwo nzongera kwinjira muri politiki, zasaba akazi kajyanye n'ibyo nize. Nibutse ko umubyeyi wanjye yari afite doktora muri ekonomi finansiyeri, aravuga ati njyewe nzaka akazi mu ngereke ibyo nize. Ati kandi hagati aho udufaranga dufite kuri konti ugumye dukoreshe abana bige. Icyo gihe twigaga muri Kigali, twigaga muri Ecole Belge Somara, aravuga ati abantu bagumisha muri Ecole Belge bagumye bige n'udufaranga dufite ubarihire, utegereje ko ngaruka. Ni ukuvuga ko nta kintu cyamwerekaga ko bazicwa, ko ibizakurikiraho bizaza. Ubu icyo gihe ari ku Gisenyi. Nyuma yaho rero ibyabaye, uwo muganga baramwimuye bamukura ku Gisenyi, hagati aho n'umubyeyi wacu nawe baramwimura bamujyana mu Ruhengeri. Ubwo rero ageze mu Ruhengeri nibwo twatangiye kumva ibijyanye ibyo mwese muzi mwumvishe byanditswe. Nicyo gihe twatangiye kubyumva bya torture zikomeye. Ni iki? Nta kintu na gito tuzi gishobora kitubwira ngo yapfuye iki n'iki, yapfuye muri ubu buryo. Nta information n'imwe dufite aho ngaho. Tuzi gusa ko yagiye mu Ruhengeri.
Ibyo ngibyo nibyo kino kiganiro ku Ijwi ry'Amerika kigerageza geraho gushakisha. Duhamagara abantu benshi bagiye babigiramo uruhare, babizi, babibonye, babihagazeho, tukaba tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha, nabyo tuzaheraho. Ndagushimiye cyane Albert Bizindori, ariko nagira ngo ubwire abumva Ijwi ry'Amerika gatoya mu magambo abiri. Umukanya wavugaga yuko papa wawe yari yifuje yuko mwakomeza kwiga muri Ecole Belge, ariko inyakabanda w'umwarimu nta Ecole Belge yari hari. Mbese mwashoboye kwiga, byagenze gute?
Twagiye inyakabanda, heureusement pour nous, twasanze sogokuru nawe utari umugabo ukuze cyane, kandi nawe yari umugabo ujijutse, n'umugabo wari warabaye burugumesitiri, wari yaratwakiriye. Nta n'inzu twahagiraga, nabyo mbivuge, atwakira mu bandi bana n'umubyeyi wacu. Hanyuma twiga mu ishuri abandi bana bose bigagamo, n'ingorane zikomeye, kuko nko kwandika Ikinyarwanda, gusoma Ikinyarwanda ni ibintu tutari tuzi gukora neza, ariko abana n'abana biya Dr. Vuba cyane twariye adapse tubabana mu bandi twiga gukina nabo twiga kwiga twicaye ku mihirima n'u Rwanda rwari rugeze ntabwo ari ibintu voilà twabibayemo avec esprit abana dufite une famille qui nous appuie mu bushobozi yari ifite tubasha kwiga twarize nize mu seminari niga mu université voilà donc mu ngorane nigeze kugira ubu ikindi gihe mvugaho ariko avec la perseverance n'ubushake nabashije kandi mu kwiga.
Urakoze cyane Albert Bizindori, ngushimire byimazeyo kubera aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze bwana Venuste, namwe ndabashimira kubera ibiganiro mwatangiye, nizere ko bizakomeza kandi bikazatuma ukuri dukeneye kubasha kugaragara. Murakoze.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika muri kino kiganiro muri Isanga na tumiye umutegarugori yari inkumi icyo gihe ndavuga muri 73 yitwaye Makurata Mukamugema atuye mu Budage. Namutumiye kubera ko yabonye ibyabaye yakoreraga mu nzu y'ubucuruzi bw'inkweto yitwa Bata, inzu yari hafi y'umuryango mukuru wa Presidenti. Kuri uwo muhanda niho habaga urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu, niho hari za ministeri hafi ya zose. Nubwo atafunzwe, ubutegetsi bwa nyuma ya kudeta bwamukiye mu mujyi, ahagarutse arahafatirwa, arafungwa yitirirwa ibikorwa bya politiki. Kandi abanyapolitiki tuvuga hamwe muho baguye yarahabaye. Gusa nanone kuba twumva ibyaza gusobanura ni ibitekerezo bye n'ibyavuga ko yabonye yanyuzemo, siko kuri twabahamirije. Imakurata Mukamugema, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Itariki ya gatanu Nyakanga yagusanze he?
Kudeta yasanze ndi muri societe Bata, donc ndi muri Bata harya kuri Plateau Kigali, nari gerante wayo, nahageraga kare kubera gutunganya akazi kaze gukorwa uko rudera journe, donc nahageze kare. Hanyuma ngiye kubona mbona ibintu byose mbona nk'abantu bahita mu mujyi kuri radio, nta kintu habiganiro byatambukaga, tukumva ibintu militeri gusa, twibaza ibyabaye ibyo ari byo. Hanyuma bikubitana n'uko mon père yari yaharaye, ariko ntabwo yari yaraye iwanjye, yari yaraye Kigali. Noneho aza kuza aza yirukanka ansanga muri Bata, nanjye mbona nta mukozi uza ku kazi, mbona nta kintu kinyeganyega. Noneho arahambaza ati se mwana wanjye, ati byagenze bite, ati ko numvise indirimbo militeri, ati nkumva ataho abasirikare ntibakoze kudeta, ataho igihugu nticyaba cyafashwe. Ati niba cyafashwe rero, ati Kayibanda ubu ngubu wamenya ari hehe, ati Kayibanda yaba wenda ntibamwishe cyangwa ntibamugiriye nabi. Afite impungenge kuri Kayibanda, yibazaho Kayibanda yaba ari. Ndabwiye nanjye ntabwo mbizi, nicaye ahangaha umunsi nigitangira turamenya ibyo ari byo. Aho maze gucya gato mu ma saa tanu cyangwa saa tanu n'igice, nibwo za komunike zatangiye kuri radio, noneho birafutuka twumva ibyabaye ibyo ari byo.
Hari ikintu waba warabonye kidasanzwe aho mu mujyi? Bamaze kuvuga ko kudeta ibaye, hari abantu bafashwe wabonye, hari abafashwe wumvise, wabonye iki?
Bavuga ko abantu bose bagomba kuguma mu mazu, abantu n'abantu nta sirikirasiyo yari mu mujyi, twagombaga gutega amatwi radiyo. Njye nakomeje kumva radiyo nta kindi, nta makuru yandi numvaga, nta nubwo bavugaga batangazaga bo bafashe, nta nubwo bavugaga aba ikintu cyabaye, bavugaga gusa ya matangazo abanyarwanda mwese mwumvise, aho bavugaga ko ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika ubutegetsi bwari buhari. Twari mbese mu bintu byo kwibaza ikigiye gukurikira, twumvise ibibaye ariko nta kintu umuntu yabonaga direct.
Hanyuma bukeye bwaho wagarutse ku kazi, urakora uko bisanzwe, akazi kawe ntabwo kahagaze?
Ntabwo akazi kahagaze, ariko abantu bose wabonaga bagenda bigengesereye bafite ubwoba, abandi bavuga yuko ngo nta bwoba bagomba kugira, ko ngo ibintu bigomba gushobora gutangira, ko nta kibazo gihari. Nkabona nyine ibintu byose biragenda gahoro, abasirikare nibo batambukaga mu mujyi mu majipe, nante bavugira muri wo parireri, bavuga ko abantu bose bagomba kutuza bakaguma hamwe, ko nta kibazo gihari. Nkuko nabyumvise, nuko nabibonye.
Imakino mukamugema naguhamagaye muri kino kiganiro kubera yuko uri umunyarwanda kazi uzwi cyane wagize ibibazo bya politiki icyo gihe wari mukobwa w'inkumi ndavuga muri 73 n'itatu naguhamagaye kubera yuko abagize uruhare nyuma ya coup d'etat mushobora kuba mwarakoranye biravuga ko mushobora kuba mwarakoranye na bamwe kubera kubugeze no gufungwa mbese hari mikoranire waba waragiranye na bamwe mu bagize uruhare mu gufata abanyapolitiki bakurikiyeho nyuma ya coup d'etat hari abo mwarakoranye
nta muntu twakoranye mu bantu twafunganye nafunzwe mu rubanza rwitwaga urubanza ngo rwari izina na bagenzi be dufungwa bavuga yuko ngo abo bantu ngo bari bagiye ngo gukora coup d'etat jyewe nari nabajijwe nari nahawe interrogatoire imbere yo gufungwa au sujet des tracts.
Impamvu nari nkubajije nagira ngo mbwire niba utarigeze ukorana nari zinde wari ushinzwe iperereza mu Rwanda niba nta makuru wigeze umuha niba nta makuru yigeza gusaba wigeze ukorana nawe subundi bagufashe bagukura hehe wari uri muntu ki ku buryo ukora coup d'etat wari hari politiki wakoraga
na politike nakoraga jyewe bamfata nari nakoraga kuri kontwari ya Sabina baza kumfata saa sita wamfasha arambaza tese ati hari ikintu uzi kuri coup d'etat hari ikintu uzi bagufatiye ndavuga nti jyewe se mumfatiye iki wundi byabaye iki byagenze gute mbere yo kumfata ariko nari nakorewe interrogatwari narabajijwe n'umugabo witwa Nibiragabo batubarije mu Kiyovu ariko yari yarambajije nari nakoreshejwe interrogatwari aussi kunyuza kuri za tract zari zarasohotse mu gihugu zaningaga ubutegetsi zivuga les abus du pouvoir hanyuma rero icyo gihe bambaza niba narabonye tract narasomye tract avuga ni tract gihe nazibonye nabonye tract iyi ese wazibonye ye ni twabitse mbitoro tugiye ku kazi igihe nzamutse ngiye ku kazi zimwe zari ku muhanda nanjye byari byatage ku muhanda nanjye ndatoragura ndasoma abantu bose nabonaga bafite impapuro mu ntoki nanjye ndafata ngasoma hanyuma maze gusoma nge yakwinuza mvugana n'abandi nabo nsanga bafite tukayatuze shanja umwe avuga tugiye mfitiye undi afite mfitiye nuko byari bimeze mu mujyi wa Kigali n'ibipapuro bari barajugunyanze mu mujyi ubonye urupapuro cyangwa uturaguye hasi urubonye kuri mugenzi we ati genda afite igipapuro kivuga ibi n'ibi kirimo abantu ngo baba baribye umutungo w'igihugu kirimo abakoze ibi n'ibi nkuruga tukajya twe tuziyererekanye ibyo rero genda arabyemeye muri kuba umuntu yasomye urupapuro atanditse atoraguye kandi urupapuro rutanasinye tuvuga nta kibazo kwemera ko urupapuro warubonye ibyo bavugaga ngo byanditswe na Birara Birara yari muri Banki Nasiyonari twebwe tugabazwa ku mpapuro zanditswe n'abantu abazanditse bahari nkabona hari ibyo bintu bitumvikana ndavuga nti mpapuro nazisomye mpapuro ndabibemera ko nazisomye maze no kwemera ko nazisomye mbabwira nabo n'abantu nka babiri neretse kandi abo bantu ntawo bafunze ni jyewe wafunzwe
ni wowe wafunzwe Imakurata mukamugema uyu wari umusogongero kubera yuko igihe nikigera cy'urubanza tuzagutumira muri kino kiganiro cyane cyane tuzagutumira kubera ko wafunganywe n'umuntu witwa Theoneste Lizinde nagira ngo uduhe umusogongero w'ibyo abantu bazumva hano kuri kino kiganiro Lizinde waramwumvise aburana mwarafunganywe murego ibintu bimwe umunsi wa mbere Lizinde aburana twibutse mu masegonda make yasigaye mbere uko tuhumwanya abandi niki tuzaheraho wibuka Lizinde yavuze kuri uwo munsi kugira ngo tuzagikomerezeho
ikintu nibuka cyavuzwe nuko Lizinde ageze mu rukiko yavuze ko adashobora kuburana urubanza rwe hatari Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo ko abo bantu ko ari babiri kongira ngo bamuregaga ibintu by'urupfu rw'abantu rw'abanyi politiki b'igitarama avuga ati ntabwo nshobora kuburana urubanza Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo badahari
urakoze cyane Immaculée Mukamugema
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nyuma y'amagambo y'Imakurata Mukamugema avuze ijambo ngiye kuri ha proteze gira nyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri gihe hari hafungiye abanyapolitiki ba Republika ya mbere arasubiza Mukamugema atubwira impamvu Major Théoneste Liginde wafunzwe wari ushinzwe iperereza agafatwa akimara guhindurirwa imirimo atemerewe kuburanira mu ruhame
ngirango nuko nibyo nibwira Rizinde yaratangiye kuvuga yataka abantu kandi batari buze kwidefanda nuko yaratangiye ibintu kuzana ibintu yataka abantu nta temanyaje ziza kumuvuguruza gishobora kuza mu rugo rubanza niko ngiye mbitekereza icyo gihe abacamanza bari bahari ngira ngo hari n'abantu benshi hari abantu bavuye ni Kigali bavuye hehe babikurikiraga simbizi je te préfet icyo gihe hari Ruhengeri ariko ntabwo nashoboraga kuvuga ngo ni mukuri iki cyangwa ni mu reka ibi ngibi yaratangiye kuvuga nkuko yavugaga ko ari abamutumye ko bigeze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe uko urubanza rwari ruteye numva bari bamusabye kwisobanura kuvuga ukuntu abo bantu bapfuye ariwe bategekaga gereza speciale noneho rero mu gihe cyo kwisobanura ahubwo atangira kubyegeka ku bandi atangira kuvuga ko abantu bari babizi sinanibuka ni abandi yabishyizeho
kujyabura n'abantu yabishyizeho ni wowe yabishyiragaho yabishyiraga kuri wowe akabishyira kuri akavuga nyine ko umuntu ugomba kubibazwa birumvikana ko ari Perezida Habyarimana akavuga ko babagubizi kubera ko wigereragayo ari kugira ngo okuru de la première audience donc ntangiye kuburana bwa mbere bamaze kunsomera ibyaha ndegwa umujuje yampaye mikoro ati ntangiye kuvuga ku mugaragaro gushyira amajwi ku mugaragaro Perezida Habyarimana na muramuwe zigira nyirazo mikoro barayinyaka kugira ngo abaturage bari hanze batamenya ukuri
none urumva icyo gihe urubanza yaratangiye kuruhindura ibimenyetso se yatanze by'uko ari Habyarimana wamutumye cyangwa ari muramuwe wakoze inukire konke intervention ariyo yatanze ibintu bavuga kuri Habyarimana ni image bashaka guternisa kandi rero ndakumenyesha ko hari abantu bamwe baba barakoranye na Habyarimana bazi ibintu bye bazi amabanga ye bagize ariko bageze aho bakagenda bamuhinduka kubera ko atagiye muri attitude runaka atemeye umugambi wabo Veniste hari ikintu gikomeye cyane abanyarwanda sinzi ukuntu bazabana Habyarimana ntabwo yigeze yanga abanyagitarama pas du tout ariko l'entourage politique akubwira ngo iki ibintu biraruhije hari abantu bashobora kuba bari kumwe bafite umugambi umwe ariko umwe yaba adakurikije icyo umugambi runaka undi wundi ashaka Nostromo akamuva iruhande ahubwo akamusenya akamwiga ibyo rero ibyo ni ibintu bibaho gusatira yakoranye na Habyarimana yagize confiance yabaye secretary general imyaka igihe kirekire ariko wumvise ibintu avuga kuri Habyarimana yewe nta simbizi hari n'abandi bumvikanaga nawe bari kumwe bagiraga bate ariko baje bamuhinduka kubera ko atakurikije atakoze atakurikije inama zabo zo gufata nabi abantu yashakaga ko abantu u Rwanda buri muntu icyo ashoboye gukora cyiza yagenda akagikora noneho ashaka kwikubira abantu bashaka gushaka kwikubira ibintu bya regionalisme mondiale
none kugira ngo iyo regionalisme itabaho nuko abo banyenduga abo banyagitarama bamenye ukuri uko ibintu byagenze aho kugira ngo abantu bafate abanyaruhengeri cyangwa abanyagisenyi bose babegekeho ibyabaye bavuga bati bino bintu ntago byakozwe n'abanyagisenyi bose ntibyakozwe n'abanyaruhengeri byose byakozwe n'agatsiko kamwe k'abantu bakeye wowe impamvu nakubaje nuko bakuvuze abantu bavuga bati yarakomeye yari prefe ibintu byose yabaga bizi
ibyo ifo ko baterinisa akeko soruto image y'umuntu utaremeye kuba verisite mu migambi bari bafite malheureusement hari byagiye bimucika bigakora gukorwa asonesi yabimenya abimenye ari trota ariko ngira ngo urubanza rwabaye rwabereye mu Ruhengeri kuri ibyo byerekeye la mort de y'abanyapolitike baturutse igitarama ibyo bintu byaravuzwe icyo gihe mon cher
hashize imyaka 47 abantu bapfuye abana babo ntabwo bazi aho bahambwe hari abahambwe mu Ruhengeri hari abahambwe ku Gisenyi arabahambye mu Rwabayanga nkawe nk'umuntu wari umutegetsi icyo gihe nk'umuntu w'umubyeyi iyo utekereje yuko nyuma y'imyaka 47 abo bana batazi aho base bahambye batazi no kubapfuye ibyo ngibyo ubitekerezaho iki ubivugaho iki
birababaje biteye agahinda abahazi bashobora kuhamenya mu gushakira nyine mu babikoraga babicaga bajyaga kubahamba bagiraga bati birababaje uburyo bwose bushobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore kuba yabona abo bantu abo mu miryango yabo bashobore kuba babaririra kuba babashyingura niba bishoboka mu buryo ntakwifuza uwo ari we wese ku muntu wo mu muryango we icyo bashobora gukorerwa cyose bagikorerwa rwose
kote zigera nyirazo ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
urakoze Venusti urakoze cyane
nawe turagutumiye kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa
ifatwa ifungwa iburanishwa iyicwa nibyo tugerageza gusobanukirwaho muri iki kiganiro umuntu udufasha kubona zimwe mu nzira ni Colonel Serubuga kubera ko yari mu rwagati ku ngoma iganje aratubwira abari bafite ububasha bwo gufata no gufunga
gufunga hari bamwe bavuga ngo n'abasirikari bafunze no ni procureur wafungaga akurikije ibyaha abona ko bana
ariko se procureur Kavaruganda wagiye kufata abo banyapolitiki akabafunga ntafate abana babahungu bari barisha abantu iyo mirambo ko mwari mwayibonye itemba ku iteme rya Kanzenze Habyarimana yarayibonye Kayibanda yarayibonye nabe warayibonye abo bana ntimubashake ngo mubafate kubera iki mutafashe abisha abantu
abaye Kavaruganda hari wamubaza gusobanurira uti kuki nta muntu wo muri komite disani wafashe wewe ni iki kibazo nanjye nakumva gifite ishingiro me uko mbizi kuko turi muri komite pour la paix et l'unité nationale twajyaga twarabagije tuti harafungwa baki n'iki bavuga ko ibyo bibazo ari ibibazo bya procureur noneho ndetse nyuma babanze kutubwira ko bari abafunzwe bapfuye twarabajije tuti twasabye komite pour la petite il faut ko hakorwa nkete kaba izabwirwa abaturage baratubwira ngo ibyo ni sentimental ngo muri droit ikintu kitwa icyaha kiba gikurikiranwa n'ubucamanza kandi ubucamanza bwiradresa ku baturage mu manza zibereye mu ruhame ubwo turaceceka nta kindi twajyaga kugera
narizinde aburana kandi yarashinjwaga kuba yarisha abo banyapolitiki abo muri 73 hari aho yasabye kuburanira kuri radiyo ntiyabihabwa
ubwo se ntabwo nari ministre de la justice ngo mbe nagusubiza
ariko icyo gihe camarade du 5 juillet
twari tutagi sinzi niba twari ntanubwo twari tugifite ijambo mu ntuza mu butegetsi
ese ubundi buriya bizinde iyo ataza gushaka gukora kudeta wo muri 80 agakomeza kibombarika agakora ibyo bamubwiye ubundi kibazo cyo kuba bariya abantu barafashwe bakifungwa bakicwa cyangwa se bakicisha inzara cyari kuzigira kimenyekana
bakabura
bakanabura byari kuzigira bimenyekana
yagumya kuba directeur de la sécurité non
ntago byari kumenyekana ese ubundi niba
ariko rero ari bamwe bamwe ntago nge njumva mvikanaho na bamwe nabwo wakwibaza kuko mu organisation du ministère de la justice procureur de la république procureur général de la république niwe responsable des services pénitentiaires est-ce que wambwira ko procureur nta kintu yabimenyeho
washa kuvuga akavaruganda
eh
niba diwe wasinyaga dossier agakora dossier kugira ngo bajye gufata abantu
no kugira ngo bajye mu rukiko nje wahubwo ningeze kubaza president Habyarimana ni hari umu kapiteni witwaga Nyamwasa sinzi niba waramumenye
yaramumvise
yari JD muri leta major ntabwo kiza ku kazi ati baramufunze ntabwo nari mbizi
garagara yuko abari bashinzwe rasenyuma cyangwa se bari bafite ministeri ya interior cyangwa se na justice nibo bafataga ibyemezo by'abagomba gufatwa abandi ntago mwashoboraga kubimenya birumvikana
procureur de la république nige kubyandika bari abana baba politisiye babuze bigeze kusaba information ndabibabwira procureur de la république yigeze ku nk'uko yari akigera muri parike abwira ministre de la justice kuko ntabwo wumvikanaga cyane ko yasaba president akabareye imisa kugira ngo afate ibyemezo hamwe icyo gihe nanjye president avuga ko mba mpari noneho procureur de la république abari busaba ati njyewe niho nkigera muri parike kandi abakozi ba parike bashyizweho n'agatwa ati murabona ubwo ati siniwe mvuga ubwoko bwabo ati murabyiyumvira namwe ati nta muntu nzi nawe na confiance ati rero mbabwiye ngo bajye gukora ziriya nkete abantu basakuza ko ari kugera kubihimura ati abo muri parike simbizeye noneho perezida muri iyo nama dongo perezida Habyarimana yavugaga ati ese kadushyiremo ba OPG bo muri arume ati bahoze aribyo bakora muri polisi itarabasuprima ati abasigaye kuri polisi kavaruganda ati nabo ntabwo mbizeye ati ndagupropoza ko ubwo umaze kuvugurura sirote nasiyonali ati abo bakizemo nabo wizeye ko wampa ko aribo bakora ziriya nkete preliminaire ati bityo bakora nkete bazirangiza bakaziha pro directeur de la sûreté akaguha dosiye zirangiye ukazimpa nkaziga noneho njyewe nkatanga mandadare nge nkayiguha ukayiha abasirikari bagomba gufata abantu ati bityo ntibyatuma aya abasirikare ari abakibaki batavuga ngo hari abantu bari gufungwa ubutegetsi butabizi emeze ibyo niko nizinde yagiye muri za nkete na wundi na ntabwo yari ari sirote yijyanye kuntu procurere yageze aho akarekanizinda akabari butegeka prizo icunga abo banyuru nicyo ngewe ntumvise
ariko ubundi bose bari bafungiye mu ruhengeri
murengeje ku gisenyi
mu ruhengeri no ku gisenyi
nikava Uganda wateye afanini iyo nouvelle organisation yavugaga ufunzwe aho bamujyana
kava Uganda ni babitegekaga
kava Uganda narizinde
kava Uganda narizinde
izo service zabo setsa
kuki batabafungiraga inyanza cyangwa ngo bafungire ubutari nawo hari za prison
kuki manda yavugaga aho bamwohereza kava Uganda yarafite na susiti uporokirere wari mwingirije ki cordon ibyo bintu
muri makeya iyo kava Uganda za kuba kiriho wa mugani wanyu nawe nari kuzamubaza akambwira kurako hari byinshi yajyanye ku rupfu rw'abari abantu no kwifungwa ryawe
mani kora ibyayo none se wagira uti nta kwibagirwa ko premier gouvernement de la deuxième république anyane ngo yabaye ministre de l'intérieur de la fonction publique donc ko iki gihe nyine abo bantu nyine be nibo bari baziranye simbihamya
nyuma y'imyaka 47 ubona bari yabana kimwe n'abandi banyarwanda byo bashaka kumenya kubyabaye bifite ishingiro ndetse nange ibyo ndimo nk'umunyamakuru urumva ikiganiro tugeranye hari ishingiro kimaze hari nicyo kizamarira abacyumva
ndabona ndakubwira ko nange hari harimo benshi inshuti zanjye byarambabaje kumva ko abantu surtout gupfa bakabura na no birakabije kandi rero bina n'ateyisoni ni n'agasuzuguro k'ubutegetsi no gusuzuguza ubutegetsi kuba uragijwe abantu bakakuburiraho wewe sinzi n'iki nta muntu utarababajwe na rupfu rw'abari abantu njyewe vraiment no
ni naho turangirije Colonel Terubuga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya kandi ngushimiye iryo jambo urangirijeho ryo gukomeza abo bana batagifite ababyeyi babo ndabashimiye cyane
merci beaucoup
birumvikana ko mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu habereye byinshi abenshi muri twe tutazigera tumenya cyane cyane ko abenshi mu babibayemo batakiriho haba mu basirikare no mu banyapolitiki ba civile kuri iyo tariki ya 5 y'ukwa 2023 ijwi rya Amerika yamenye ko Kapiteni Dominique niyo yita wari umaze iminsi mike ashinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda yavuye iwe ajya kuri eta major ntiyagarutse
yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he nari ntari namenya ese akorera kuri presidence aja kuri eta major ntabwo nari namenya ni he hafite biro noneho muri iryo joro ry'uwa 4 mu masaha 4 twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaha 7 tubanza gusiganira ku kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka mbwira ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri eta major yafashe yagiye yambaye civil yafashe imodoka twari tumaze iminsi tuguze yagiye yambaye civil afata ipistole aragenda agenda yitabye kuri eta major mu byukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye ntarindi jambo rye nigeze nongera kumenya yaragiye ntiyongeye ngo telefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nahuye n'impanuka iyi nta kintu niyongeye kumenya cyerekeranye nawe njyewe numvaga nyine nk'umusirikare yari yitabye abamukuriye
ubwo guhera uwo munsi ku itariki ya 5 ntongeye kumubona
kuva iyo kuri iyo saha ya 7 agiye ntabwo nongeye kumubona
nibwo bwa mbere mu myaka 47 umupfakazi wa kapiteni yo yita aganiriye n'itangazamakuru mu kiganiro cyacu gitaha tuzamuha rugari tuzinjira kandi muri za gereza aho abanyapolitiki bafashwe bari bafungiwe muzumva ukuntu abambere batabarutse naho batabarukiye ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugihagarikiye hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.